kachule bantu nasumina mumukulu nganyalanda alangufwa nganyalanda fila chitika na bamwanda shivali shiva bantu amaka yabamululi
Chile, if you are so sad, if you're covered.